Excess. Zona sakho melu isule, bambelela mfethu ngicela uthule. Zona sakho melu isule, bambelela mfethu ngicela uthule. Zona sakho melu isule, bambelela mfethu ngicela uthule. Zona sakho melu isule.
Yebo kutwa ngicela unake isikole mfethu, cause iningi sithe ifuna ukucikela phansi mfethu. Ngiyazi abazalo senami but ungaliphusi ithawula mfethu. Mina ngiyadumala uma ngikubona usunje, gogo ubheke wena, ngani sakini zonke bheke wena. Cela ungabaphoxi, uNkulunkulu uzokuvulela indlela. Ngiyazi akukhulula bhekezela but kumele uzame, kumele ukubeke emqondweni wakho ukuthi isikole sibalulekile. Wena ngiyakwazi esikoleni buhlakaniphile, nganecela kuwena usizo but angikho lapho. Ey, mina ngiyakuxwayisa ukuthi kumele ubheke impilo yakho, cause i-oled lakho lalikuthanda blind. Noma lingasekho but enhlizweni yakhe uhlezi kuthanda. Ale ncwadi izokukhuthaza noma kubheda but izokufundisa. Yazi udlule entweni eningi but kumele ube focus. Mina umngani wakho uthobane, ngicela ubekezele.
Bambelela mfethu ngicela uthule, zono zakho melu isule. Bambelela mfethu ngicela uthule, zono zakho melu isule. Bambelela mfethu ngicela uthule, zono zakho melu isule. Bambelela mfethu ngicela uthule.
Mele ufunde impilo cause akukho lula emhlabeni. Mina ngiyakuadvisa cause ngifuna ukuqaqa engqondweni. Ngine bojabula mabe kubona ukuphumelela, cause inhloso yezithu ukubona wena uphuma uswele. Wena igazi lami ingakho ngidecide ukukutshela, cause uma ungatshelwa mina akekho omunye osazokutshela. Langaphandle nabantu abafuna ithuba njengawe, wena lelo nalo mele ubambelele lona bra. Cause impilo iyodwa, wena mele ukhethe impilo e-right. Mina ngiyakuxwayisa cause mina ngihlezi ngikadvisa. Mina ngeke ngize ngikufake ehlathini but kumele ukuthi ngikufake endleleni. Thula ubheke nawe konke kuyovuleka. Qala manje uthembe mina cause igazi lami ngafela. Noma bengathu but mina ngisoze ngikuyekele. Mina umngani wakho uthobani, gazi lami ngohlezi nginawe.
Bambelela mfethu ngicela uthule, zono zakho melu isule. Bambelela mfethu ngicela uthule, zono zakho melu isule. Bambelela mfethu ngicela uthule, zono zakho melu isule. Bambelela mfethu ngicela uthule, zono zakho melu isule.